kuti bwasinza ye ye mukama akole bilunje be unyise lusanyisa obulamu baffe atulisiza natwambaza tujanja byatulabiridde oyo gwe tusinza katonda waffe omubwati katukuyimbirenga katonda waffe osanidde naye ebirala bye watonda bulijjo bikuyimbira amaloboozi amalungi amawomugo owulira gaffe abaana bo ekitiibwa n'ettendo bibyo katukusinze ennaku zonna katukuyimbirenga katonda waffe osanidde naye ebirala bye watonda bulijjo bikuyimbira amaloboozi amalungi amawomugo owulira gaffe abaana bo ekitiibwa n'ettendo bibyo katukusinze ennaku zonna omutonzi etonde kulu nenseno na byonna ebijirimu ensula z'amasemika ensozi ebisolo kutale ennyonyi mubbanga noziriza ekisa kyo kiberera katukuyimbirenga katonda waffe osanidde naye ebirala bye watonda bulijjo bikuyimbira amaloboozi amalungi amawomugo owulira gaffe abaana bo ekitiibwa n'ettendo bibyo katukusinze ennaku zonna katukuyimbirenga katonda waffe osanidde naye ebirala bye watonda bulijjo bikuyimbira amaloboozi amalungi amawomugo owulira gaffe abaana bo ekitiibwa n'ettendo bibyo katukusinze ennaku zonna katonda waffe akola ebitusanyusa katukuyimbirenga katonda waffe osanidde naye ebirala bye watonda bulijjo bikuyimbira amaloboozi amalungi amawomugo owulira gaffe abaana bo ekitiibwa n'ettendo bibyo katukusinze ennaku zonna katukuyimbirenga katonda waffe osanidde naye ebirala bye watonda bulijjo bikuyimbira amaloboozi amalungi amawomugo owulira gaffe abaana bo ekitiibwa n'ettendo bibyo katukusinze ennaku zonna katukuyimbirenga katukuyimbirenga.